abaninga babonanga lonyaka njabula mosaphila ayinongeza minye nifatela umacala intshala nisaphila ithuba lisekona mtshelo yamfrustana ngcela sixolela namaphutha yayenzeka phutha layenzeki phutha layenzeki ngcela sixolela namaphutha abaninga babonanga lo nyaka njabula mosaphila ayinongeza minye nifatela umacala intshala nisaphila ithuba lisekhona mtshelo yamfrustana ngcela sixolela namaphutha yayenzeka phutha layenzeki phutha layenzeki ngcela sixolela namaphutha
Pum.